Assumo.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internete kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu kubanga bw'ibyuma hari Ari Santos na Nadia Taha. Turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, tubashimira kandi ko mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kiganiro muri Isanga uyu munsi turi mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, Paruwasi Kinunu ni muri diyoseze ya Nyundo. Ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda si umwihariko w'aka karere, ariko turarebera hamwe uko abana bahuye n'icyo kibazo bafashwa gutegura ejo heza habo hazaza nyuma yo kunyura mu bizazane. Muduhere nomero zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara, muze mutange inama n'ibitekerezo kuri iki kiganiro kuri radio yanyu. Ibibazo rero by'abana b'abakobwa baterwa inda imburagihe bikomeje kuvugwa ahantu hose hatandukanye, si mu Rwanda gusa, si no mu Burundi gusa. Iyo abo bana bamaze guterwa inda akenshi bahura n'ibibazo bitandukanye, haba mu miryango bavukamo, haba no muri sosiyete muri rusange. Abatewe inda rero hari ababaga bari mu mashuri bakayacikiriza, ugasanga bari mu gihirahiro. Amahirwe nuko hari abagira neza batabatererana, ahubwo babafata mu mugongo kugira ngo babashe gutegura ejo heza hazaza. Padiri Theophile Hakizimana ni umwe muri abo bakozwe ku mutima n'ikibazo cy'abanagavu baterwa inda bakiri bato. Amaze kubona ikibazo cy'umubare wiyongera w'abana baterwa inda mu karere ka Rutsiro aho aherereye ubu, yagize igitekerezo cyo kubafasha kuva mu bwigunge no gushakisha imibereho y'ejo hazaza. Padiri Theophile niwe mutumirwa wacu muri kiganiro. Mube hafi rero muganire nawe, musobanuze, mutange inama cyangwa se ibitekerezo mwumva byafasha. Nabatindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya 7 y'Ijwi rya Amerika. Padiri Theophile Hakizimana, uraho neza, urakomeye, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murabaho neza Eugenia, murakoze cyane, murakoze kuma uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo by'abana b'abakobwa babyara iwabo, tunarebera hamwe icyakorwa kugira ngo tureko byaranduka.
Yego yego, rwose nanjye ndabashimiye uyu mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko rero nari mbivuze mu mwanya, abana b'abakobwa baterwa inda bahura n'ibibazo bikomeye, nkamwe mwaganiriye nabo murabizi. Sindi babaze kumena amabanga, nta n'umuntu ku giti cye turi buvuge cyangwa se turi butunga gatoki, ahubwo turarebera hamwe ibibazo muri rusange aba bana bahura nabyo cyangwa se bahuye nabyo, ku buryo kubimenya byafasha abantu bataragwa mu mutego cyangwa se batarahura nabyo kuba babigendera kure mu buryo bushobotse bwose. None Padiri Theophile, nagira ngo mu gutangira tubwire uko iki gitekerezo cyo gufasha aba bana batewe inda cyaje.
Murakoze. Nyuma yo kubona uko urubyiruko ruhagaze hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko aho ndi hano i Kinunu mu karere ka Rutsiro, ndapaji ishinzwe urubyiruko muri paruwasi. Nakunze kenshi kugira ngo ndaguhamagaza urubyiruko ngo rizane kuri paruwasi tuganire kujyanye n'ubutumwa bwa Kiliziya, ariko ndabona ubwitabire bugenda buba bukeya. Na yaho nibwo naje kugenda numva abantu bambwira yuko hari abajene benshi cyane batakiva mu nzu wabo bitewe n'isomero bafite kubera ibyababayeho, kuko benshi baragera ko bagera kuberwa inda zitateganyijwe, yamara kubyara bikabatera ipfunwe bakaba bicaye mu rugo batwitseho n'ubwo badashaka kuvayo. Ubwo rero nyuma yo kubona ubwitabire bukeya bw'urubyiruko, nibwo nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana bari mu rugo, abo bana bafite ipfunwe, umuntu yakora iki kugira ngo babashe gusohoka mu rugo. Natangiye nahamagara hano kuri paruwasi kandi itangazo mu Kiliziya ku cyumweru nk'uko bisanzwe, bamagaza abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira ngo baze kuri paruwasi tuganire. Birumvikana rero iyo paruwasi batanze itangazo imyumvire iracyari hasi kuri Kiliziya, baba bazi ko buriya hari imfashanyo zikomeye cyane bagiye guhabwa. Byarabyumvise rero cyane, bahita baza ari benshi cyane ku buryo muri iyo minsi na bariya bana bagera muri 320 baje kuri paruwasi, baje bazi ko ari imfashanyo bagiye gufata, ariko ubundi kwari kugira ngo tuganirize hamwe turebe icyo twakora, turebe uko basohoka mu rugo, turebe ukuntu bakira ibyo tumwe. Dore ko abana bazaga kenshi basa nabi, urumva y'umwana mu Rwanda cyase mu muce iwacu umwana atewe inda aba ari igitsibo ku muryango, akenshi rero usanga umuryango utabyakira, ahubwo rimwe na rimwe ushobora kumufata nabi bakamuheza, bakamubuza kujya aho abandi bari kuko aba bumva yabateye ipfunwe.
Yego, turaza gukomeza. Yego, wari umaze kuvuga uti abana baje bazi ko bagiye gufashwa, baza ari benshi banabyihutiye rwose, ariko ndatekereza ko uburyo bafashijwe burenze ndubwo banatekerezaga. Noneho nagira ngo tubwire muri makeya uko mubafasha mu byiciro bitandukanye, hanyuma turaza gukomeza ikiganiro cyose tugenda yenda tureba uburyo uko bwihariye.
Nguko nabivuze bamaze kuza tumaze kubahuriza hamwe, twagiye tuganira twagiranye urugendo rurerure za no gukora tike mu rurimi rw'Igifaransa bavugaho, noneho tuza gutekereza icyo twabakorera nyuma y'ukumva ibitekerezo byabo. Benshi baganishaga ku kuba bifuza gusubira mu mashuri ariko bakagaragaza ikibazo cy'ubukene, ariko benshi nanone bahuriza ku kwiga umwuga, ku buryo ubu twese tubafasha kubigisha kwiga umwuga w'ubudozi, tukabafasha mu biganiro by'isanamitima, tukanabashakira n'abantu babafasha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibyo tubafashamo kugeza uyu munsi, ariko tukaba tunifuze ko twabafasha no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo babashe kugira ubuvugizi, kuko abenshi usanga babateye inda baragiye babihakana.
Yego, ubwo turaza kubigarukaho mu kanya. Ikiganiro muri isanga n'ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika umwanya bakaganira, kandi nk'uko narimbi bahamagariye mu kanya dutangira, agira ngo tubakire bamwe batangiye kuduhamagara. Duri kumwe na Kwihangana Jean d'Amour, uranyumva?
Ndakumva.
Wiriwe neza, urahagana he? Yego, ufite ikibazo, igitekerezo, inama? Jambo ni ryawe.
Ni inama n'igitekerezo.
Yego.
Na familia nsanganyamatsiko nsanga aricyo wenda nshobora kuvuga.
Yego.
Nikure urubyiruko rw'iki gihe ntabwo byoroshye. Abana wenda bari guterwa inda rimwe na rimwe nabo ubwabo bishoye muri ibyo bikorwa bitari byiza, ariko nkasanga n'ubundi si ababyeyi tubifitemo uruhare nk'ababyeyi, kuko niba umubyeyi yemerewe umwana we total freedom, nyine bwa burenganzira bwisanzuye, umwana ashobora kugenda agataha ijoro umubyeyi ntavuge, aho usanga noneho n'amategeko wenda rimwe namwe arengera cyane cyane abana, umwana mureke umwana akora ibyo ashaka. Ibyo byose rero bikaba n'ubundi ari ya mpamvu ishobora gutera zanda zitateguwe, ku buryo rimwe na rimwe hari ibyo twebwe nka Leta cyangwa se Leta ishyiraho kandi wenda turengere ubuzima bw'abana, nayo ivuga iri kwishyiranyiza, kuko niba ufashe umwana ukavuga ngo ajye yigenzura atahe iryo joro agende mu usanga muri iyi minsi mu Rwanda abakobwa benshi bakora mu tubari ni abandi baba batageje mu myaka 19-20 kandi akenshi abo bana baba n'ubundi ari abana bakabaye bakirirwa iwabo. Iyo byose rero bikongera ibanda n'ubundi bitateguwe nimba uyu munsi abana tubara ngo wenda kubera ko tuzi ngo ari ibintu nanone gahunda leta ivuga ngo wenda dufashe abana tubasubize mu buzima busanzwe, nyamara twakabaye ahubwo dushyiraho izindi ngamba tuvuga tuti ese ni gute abana bo muri iki kigero cy'imyaka iyi n'iyi dushobora kubafasha kugira ngo bagende ku murongo kugira ngo cya gihe nikigera cyazanda abana be bazi neza ubumenyi. Ikindi n'ibindi ni imbuga nkoranyambaga z'iki gihe ziba ujyana kuri za Twitter, za Instagram, ugasanga ziri kwamamaza cyane ibintu by'ubusambanyi, ku buryo ibintu byose bigenda bigakurura abana kujya mu busambanyi, kujya nyine gutekereza kugira ngo barebe ngo ese ibyo bintu bikorwa gute. Natanga inama rero y'uko Leta yakora ku buryo izino mbuga nkoranyambaga bashyiraho management yazo kugira ngo rwa rubyiruko b'abana batoya batazakubesinga cyane uko byakabaye bikwiye. Usanga nanone indirimbo z'iki gihe abahanzi bagenda bagakora indirimbo, umuhanzi wakoze indirimbo itarimo amashusho y'ubukozi afite ibyo ntabwo ari indirimbo, ugasanga siri kiri guhombera muri ibyo bintu. Kandi n'ibya bintu abana twakaba tuvuga ngo abana barebera kuri uriya kanaka, ariko niba umuhanzi kanaka agenda agasohora indirimbo ukumva byonyine byo ubwabyo birasobanura amazi bikorwa byamamaza ubusambanyi, ugasanga nabyo siri leta nishyireho ingamba ivuga iti n'umuhanzi n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuba intangarugero ku mwana ajye asohora ibintu bifatika kandi bibiri. Leta nayo ishyireho ingamba zishobora gutuma aho kugira ngo dushishikare kuvuga ngo abanyeshuri ngo abo bana ngo tuzabafasha ngo mugira ategura ese ni leta yashatse ibyo yakora kugira ngo babana nimwe batazaterwa inda. Ikindi ibihano bikarishwe ku bantu bakora ibyo bintu, niba abana bafatiwe muri icyo bintu bihano umuntu mukuru gusa, kuko n'abana b'iki gihe ntabwo boroshye. Umwana w'iki gihe usanga ku mbuga nkoranyambaga ari wa mwana w'imyaka 15-16 yandika ibintu kibaza uyu mwana afite imyaka ingahe ku buryo ashobora kwandika ibintu. Uwo mwana kandi none uzenge wenda nk'abakobwa abakobwa muri kamere ya muntu umugabo wese ashobora kureba umugore akamwifuza, ibyo ni igisanzwe. Ariko noneho urubyiruko rw'iki gihe narwo ubu rwavutse rwikurura abagabo, ugasanga rero icyo nasaba Leta nishyireho ingamba ivuga uti umwana uzajya ufatirwa muri ibi bikorwa azajya hano, umuntu mukuru uzajya ufatirwa muri ibi hano muri ibi bintu tuzajya duhana. Dukwiye gufata abana nk'aho abana b'iki gihe ntabwo ari ba bana bo muri za 60 abana b'iki gihe nabo basigaye batekereza mu buryo burenze bitewe na accessibility za interineti babona. Ibyo byose rero numva ari cyo gitekerezo nabumvaga nasanga kandi murakoze cyane.
Urakoze cyane Jean d'Amour rwose ku bitekerezo byawe, ni na byinshi ntabwo ari kimwe gusa kuri urwo ruhare uko ababyeyi bagomba kugira uruhare, Leta ikashyiraho ingamba n'abana nabo bakayenda bakareka kwigomeka bashyirirwaho n'ibintu uburyo bashobora kwitwara. Reka tuzabikoremo ikiganiro cyihariye tureba byibura uburyo umuntu yakumira inda zitateganyijwe. Noneho uyu munsi twibande kuri aba bana bagize ibibazo, noneho turebe n'uburyo bafashwa aho gutereranwa. Reka ngaruke kuri Padiri Theophile Hakizimana umutumirwa wacu, hanyuma ubwo nibishoboka turaza no kuvugana n'abana muri bamwe bafashijwe ndabatubwire nabo uko babona umushinga ubafasha gutegura ejo heza hazaza. Mukanya Padiri, twavugaga uburyo abana bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu mushinga kugira ngo baze babagana, hanyuma babonye batahawe imfashanyo yenda bari biteze y'ibintu cyangwa bo ndibaza ko ari ibintu babaga bakeneye kugira ngo bafashe n'abana babo, mubabwiye ko ari isanamitima ari uburyo bwo kuganira nabo babyakiriye gute?
Birumvikana ntabwo babyakiriye neza cyane, kuko ngo umunsi wa mbere nyine tutangira ibiganiro baje ari benshi dukora n'urutonde turabandika, bwa kabiri nabwo baritabira, ariko ubwa gatatu tugiye kubabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo tuganirire hamwe tugebe uburyo twabafasha kongera kugaruka mu buzima bwiza, cyane cyane ko bafatamitima bagiye bacika intege ku buryo bwo ku nshuro ya kane baje ari batuya cyane, kuko bari biteze ibintu kuva ukaraza ukamuha ibintu byo guha umwana we byo guha
ibimufasha nyine kugira ngo abashe kubaho amafaranga n'ibindi birumvikana tubabwira yuko ari ibiganiro ntabwo babyakiriye neza cyane.
None se mwabigenje mute kugira ngo noneho ko hari abo mufite banarangije n'icyiciro kimwe cy'amahugurwa mwabahaga, ubwo mwabigenje gute rero kugira ngo mubashe kubagumana cyangwa se n'abaje babashe gukurikira izo nyigisho?
Bo ubwo bijye nayinge nabanje kwabwira uko umushinga ubwo haje kuza nk'umushinga, ubwo tumaze kubatumira ngo baze nyine uko kuza bakaganira maze no kwandikaho ya article nababwiye ngiye ururimi rw'Igifaransa ivuga ku bijyanye n'ibibazo by'abana b'abakobwa bagenda baterwa inda zateganyijwe, twabashije gutumira nashaka umuntu w'umusosiyaliste waza kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere kuko icyo gihe nyine ibiganiro nibyo twatumirije imbere. Araza yaza n'uwitwa Odeta Nyiramirimo, yaraje arabaganiriza, amaze kubaganiriza tugira ibyifuzo tumugezaho byatuma abana babasha gukurikira bya biganiro nibura kindi baje gukora. Aramubwira ati turamutse tubonye indi bikoresho tukabona amamashini, abana baje kwiga imashini ariko tukabaha na bya biganiro. Yabyumvise vuba rero atwemerera imashini 10 ndetse aza no kuzitugezaho tutangira dukora uwo mwuga wo kudoda, tukadoda ariko tukagashyiramo bya biganiro kuko umwana we akenshi yavaga mu rugo aziyuko agiye kwiga ubudodo kandi nabyo ukamubonera hafi ukamubiganiro ukanamubona bya biganiro bimufasha kugaruka mu buzima bwiza.
Ngereka madamu Odeta Nyiramirimo ni n'umuganga, ubwo nawe tuzamuhamagare tumuganirize, ndumva ari umuterankunga wanyu ariko kandi ashobora no kuba yanatuganiriza n'ibijyanye n'ubuzima cyane cyane kuri aba bana bagiye baterwa inda bakiri batoya. Padiri rero mufite n'abana aho ngaho bakirimo kwiga, hari abarangije nk'abiga bamara bahugurwa mu gihe kingana n'iki, mwavugaga nko kwigisha umuntu kudoda, ese bose baba bafitiye ubushobozi bamara igihe kingana n'iki bahugurwa?
Bo mwari muvuze ikibazo cy'ubushobozi, abana kugira ngo ujye kudoda ugomba kuzi gusoma no kwandika no kubara. Birumvikana iyo tubahamagaye ngo baze kwiyandikisha abo nibo dufata, ubu abatabizi ntabwo baragira ayo mahirwe yo kuba bakiga, ariko muri iyi minsi twatangije gahunda yo kubigisha nabo gusoma no kwandika. Mu tubigisha ubudozi bw'ibanze bumara amezi 6, ariko iyo tubonye ubushobozi ntabwo nyuma y'amezi 6 duhita tubasezerera, ahubwo tunareba niba koko hari icyo bamaze kumenya kuburyo hari n'igihe tuzamuka tukageza ku mezi 9, nibura umwana agataha tuvuga ati nibura ubumenyi bw'ibanze mu budozi arabufite, wenda nagera mu kazi ibintu azagenda bimenya.
Yego. Iyo noneho iyo bamaze se guhugurwa, sinzi niba mwari mwabasha no kubakurikirana na nyuma yaho ngo mumenye niba ibyo bize koko barimo kubishyira mu bikorwa cyangwa se niba hari n'ingorane bahura nazo, hari swivi mujya mukora?
Bo iyo bamaze kwiga uwo mwuga w'ubudozi tuba imashini kugira ngo bajye kwiteza imbere, tukanabashishikariza kwibumbira muri koperative kuko ari nayo gahunda nziza leta uyu munsi ishishikariza abantu gukorera mu makoperative kugira ngo bazabe babasha no kubona n'ubundi bufasha. Turabakurikirana rero nubwo burya umwana w'umukobwa yarangije hari n'igihe ahita abona umugabo, hari benshi dufite bagiye bakirangije rwose, umuntu yamara kubona ko yabonye igikoresho yamaze kubona imashini agahita amutwara bakajya kubana. Ariko ngabakiri hafi tugerageza kubakurikirana tukamenya uko babayeho n'abagiye kure, urabona biti mu karere ka Rutsiro hari abajya kudegera za Gisenyi muri za santere za Maboko n'abajya i Kigali, benshi tugenda tubavugisha kandi bamwe na bamwe ukabona yuko ubuzima bwahindutse bameze neza.
Yego. Reka noneho twakire umwe mu bana mwafashije wafashijwe aho ngaho w'umushinga Berwa Kinunu. Reka Serafina, uranyumva?
Ndabumva neza.
Muraho, urakomeye?
Ndashimye Imana.
No, kubwa koze cyane kwemera kutuganirira nawe. Niko wamenye ute wowe umushinga byakugezeho gute kugira ngo umenye ko kuri paruwasi bashobora gufasha abana batwaye inda?
Uko byagenze padiri Sofiri nagiye atumiza abana bahuye n'ikibazo cyo kubyara inda zitateganyijwe akaduhuriza kuri paruwasi ya Kinona kugirana ibiganiro birebire, harimo ibiganiro by'isanamitima, baraduhugura batwereka uburenganzira bwo twabyaye no twatwereka uburenganzira bwacu, twumva ko dukwiye kubaho nyine tugasubira mu buzima busanzwe. Ni uko twahamenye ko yari yadukimije.
Hanyuma yego, komeza.
Ubwo rero mu biganiro by'isanamitima ndageze aho batubaza icyo twakora. Abana benshi duhitamo umwuga w'ubudozi, baradufasha pe, badushakira ibikoresho, badushakira umwarimu. Ni uko twahiye twiga kudoda kujya mu mushinga wa Berwa Kinona.
Ubu se utarawujyamo uwo mushinga utawuzi cyangwa se utari wawujyamo wamubwira iki?
Icyo namubwira, icyo namutangariza ni uko yahayoboka kubona ababyeyi beza bakugira inama uburyo wakifata wamaze guhura na kiriya kibazo cyo kubyara inda utateganyije, uko wakita ku mwana wawe, kandi amaze kuguha ubumenyi bwo kwiga imashini bituma nawe wibeshaho.
Rwose Seraphine, wowe nko ku giti cyawe tuvuge, urebye aho wari uri mbere yo kujya muri uwo kwakirwa muri uwo mushinga guhugurwa, urebye usanga intambwe umaze gutera imeze gute?
Intambwe imaze gutera irashimishije ku ruhande rwanjye ndetse n'umuryango mugari nyarwanda, kubera ko ubu ngubu tuvugana hari icyo nakimarira kandi hari icyo namarira n'abandi. Ntarawujyamo rero numvaga ko hari umuntu nk'abandi nkahura n'ibigunga, ariko aho nawugereyemo narasabanye n'abandi, noneho niyemamo n'icyizere cyari cyaramvuyemo cyo njya kungarukamo. Ubu ngubu ndi mu nama nkuru y'igihugu y'abagore, sinzi imibereho myiza y'abaturage mu mudugudu ntuyemo. Icyo ni intambwe ya mbere nyamukuru yamariye ko naratinyutse nyoboka ibikorwa bya leta njya mu nama nitabira imiganda, kandi harajyamo sinabyitabiraga. Aho ngeze ubu ngubu rero ngeze ku rwego rushimishije, kubera yuko harajyamo napimaga ibiro 52 ariko ubu ndagupimiza 85 kubera ko ifaranga nyine maze kurikoraho, nzi icyo nshaka ndetse n'umwana wanjye yambara neza kandi akabona icyo ashaka.
Ifaranga rimaze kukuryohera?
Ntabwo ari ryinshi kandi icyerekezo ko nzarikirigita neza. Ahako ngezeho nshima Imana kandi nkashimira n'abadufashe muri urwo rugendo rurerure.
Rizaza rwose. Seraphine, ubu ugumiye hafi, ubwo ngubwo turaza dushobora kongera kuguhamagara haramutse hagize nk'umuntu wifuza kugira icyo yakubaza, kuko hashobora kuba hari n'abafite abana bazi batewe inda aho hafi ariko bifuza kuba babageza aho ngaho, yifuje kugira icyo akubaza twagushyira ku murongo kongera ukagira icyo ubwira abadukurikiye. Ndumva rwose ntabwo umaze kugeraho ari intambwe nziza. Reka twongere dusubire ku murongo wa telefone twakira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo. Tuyishimire Eric, uranyumva?
Ndakumva.
Yego Eric, wiriwe urahagana hehe?
Mukarere ka Rulindo rya Murambi.
Yego. Ijambo ni ryawe, bwo komeza.
Umudamu ibyo avuze ndabyumvishe. Ni byiza koko kuba yariteje imbere, urumva ko arimo no kwivuga ko yari afite ibiro 50 akaba ageze ku biro 80. Urumva ni ibintu bishimishije kuba yarabashije kwiteza imbere akabasha kubaho neza. Ni ibintu bishimishije natwe twakwifuza twese kugeraho. Ndumva nanjye nakwifuza gutera ikirenge mu kirere ko nyine ubushobozi bugenda bubura nyine, ariko umuntu aragerageza.
Urumva aho yikuye mwe mugira, sinzi niba navuga ngo mugira n'amahirwe ko mwebwe nta n'ubatera inda, ko urumva ko ikibazo yari afite ikibazo yari afite cyari uko yari yahuye n'izo ngorane zo kuba atwite kandi ari umwana. ahubwo uzajya ugira inama bagenzi bawe n'abandi bose baterinda abana bakiri batoye.
Twebwe nyine dufite amahirwe, ariko natwe narwo twakwifuza kuzitera urubyiruko rw'abakobwa n'abangafu, ntabwo twabyifuza ibyo bintu
rwose. Ni ukubyamagana,
ni ukubyamagana.
Urakoze cyane Eric.
Iyo namwe murakoze radiyo ijyameka kumpamagara.
Twakire Vianney bukeye neza, uranyumva?
Ego.
Urahagana hehe?
Ndi Muyinga mu Burundi.
Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo. Kubera ku bijyanye n'ibyo by'abana batwara inda bakiri bato. Alo?
Yego, turakumva, komeza.
Icyo navuga ni uko ni isi nyine yagiye irahindagurika bivanye n'aho umuntu aba yakuriye, n'indera aba yarahawe akiri mutoya. Niyo mpamvu rero ibyo ndibaza bifikira benshi, kubera iki gihe kandi ibi bintu by'ubukene abantu bashobora guhendwa n'amafaranga, ugasanga nk'uwo muri abayeho nabi. Birasa bituma rero ajya mu izo ngeso, ariko gusa n'amategeko nyine yari akwiye gukora. Ama nk'umuntu byashyike nyine agahanwa kuko wumva n'ikibazo.
Urakoze, urakoze cyane, bukeye neza Vianney. Udusuhuriza bimuyinga.
Natwe twarashimye.
Yego yego.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nadijwe cy' America i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri isanga. Uyu munsi turaganira na Padiri Theophile Hakizimana, akaba ari mu karere ka Rutsiro kuri paruwasi ni muri diocese ya Nyundo. Aho rero ari Kinunu hari umushinga yatangije afatanyije n'abaterankunga witwa Berwa Kinunu, ufasha abana b'abakobwa batewe inda imburagihe, kuko bari abana bakiri batoya bataranageza no ku myaka. Nagira ngo rero twongere tumugarure ku murongo wa telefone nawe twongere tuganire. Padiri Theophile, abana baje babagana icyo gihe muganira, singira ngo mumene ibanga, ariko ahanini bari bafite ibihe bibazo.
Bo ibibazo bari bafite ibibazo by'ihungabana. Ibibazo by'ihungabana kandi kuko birumvikana, bumva umukobwa wagize gutya agaterwa inda, uwayimuteye akamwihakana, umuryango nawe kujya umuryango avukamo kumwakira bikabananira, akabaho muri uko gutukwa no gutotezwa. Wumvaga yuko ari abana basa n'abahahamutse babayeho mu ihungabana rikomeye cyane, ku buryo n'uburyo bagaragaraga no mu maso byaragaragaraga yuko bafite ibibazo bikomeye, cyane cyane icyo banagaragazaga cyabaga ari ikibazo gishingiye ku bukene. Turabizi umwana umuntu umubyeyi hari ibintu byinshi akenera, kuba rero atabibona akagerekwaho n'ayo magambo mababwirwa agira ihungabana rigakubitana n'ubukene, ukabona ko yahindutse atameze neza.
Yego. None se ubu iyo mubafasha mwebwe mufite inshingano nyine, nk'uko atubwiraga ati nka padiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi witaye kuri abo bana, hanyuma ababyeyi babo cyangwa se imiryango aho batuye, hari uburyo babunganira kugira ngo mubashe gufatanyiriza hamwe muri icyo kibazo?
Bo imiryango iyo dufasha abo bana birumvikana, kugira umwana niba aba mu muryango w'ababyeyi batanayisafangite basi na banyina, kandi iyo ndabakubwira kandi bo bagiye basa n'aho bababwira amagambo atari meza, abo tugerageza kubahamagara kugira ngo rimwe na rimwe nabo tukabaganiriza uburyo bakakira abo bana nubwo bahuye n'ikibazo, ko kugera kuri ntabwo ariko gupfa kandi uwo mwana ashobora kuzavamo umuntu ashobora kongera kugarura ubuzima akaba umuntu muzima na byangwana yari amutegereje akazibona kugeza ubu rero na babyeyi na ikintu cyinshi tubasaba uretse kubasaba nyine kwita kuri abo bana yabanavuye no kwiga bakamenya ko nawe ari umwana ngabandi ariko ku bijyanye n'ubushobozi buri ekonomike by'amafaranga ntacyo tubasaba kuko ibyo dukenera hano mu mushinga hafi ya byose turabibakorera dufatanyije n'abagiraneza.
Reka noneho tugarure Serafina wa mwana wafashirijwe aho ngaho yongere abatuganiriza mu gihe twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika baduhaye telefone ari benshi rwose ndabibashimira ariko haraho turimo guhamagara telefone zabo ntibazifate sinzi aho bagiye ubwo nabasabaga ko baba hafi. Serafina nagira ngo twongeye tuganire.
Ndabumva neza.
Yego. Padiri yatubwiraga uburyo bafashwa n'aba imiryango cyangwa se ku ruhande icyo bunganira iyo uwo mushinga berwa kinunu wowe nk'umwana wahuye n'ibibazo niki wumva wasaba nk'ababyeyi cyangwa se imiryango mu buryo mu bijyanye no gufata umwana wa Tewinda wagize ibyago agaterwa inda niko nanabivuga kuko ntabwo ababishaka
uruvuze ko ari ibyago ntabwo wabuteye ibuye uko ni ibintu biba bibiriye umwana kandi kubyakira biragora. Inama rero nagira umuryango ufite uwo mwana cyangwa se ababyeyi bamurera icya mbere ni ukugira ngo bamwakire kandi bamuhumurize kuko iyo umwana amaze gutwara inda kugira ngo ababyeyi babyumve kugira ngo bamwakire aba ari ikibazo umuryango ahitaba ko atari umwana bigicibwa bigatuma yiheba cyane ndetse abenshi bakagambira no kuba bagira nabi bakuramo izo nda ariko yagize igihe cyo kuganirizwa agasubizwa mu buzima akumva ko ari umwana izo ngorane zavaho. Icyo nabwira ababyeyi rero ibyabaye baba byabaye kumubwira nabi ibyo byatuma iyo nda isubiraho ahubwo bagakwiye kumwakira bakamuganiriza bakamwereka ko ibyo yakoze atari byiza nyuma yo kubyara akafata ubuzima busanzwe ukira mu ishuri agasubira mu ishuri ndetse n'ufite ubundi yakora akabikora kuko bamutereranye cyane mu muryango niho hahiramo abana bo kwiheba abandi akajugunywa ku muhanda bo babyaye bigatuma biba umuzigo kuri leta.
Reka twongere tuvugane mu kanya maze kwakira Christophe.
Ndikukumva neza cyane. Iri mato Samuel ndi Kayonza mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo? Nagira ngo se nababwira nko kuba bihanganisha cyangwa se nko gukangurira ababyeyi. Hari igihe burya ikibazo abakobwa baza kugira ubwo ni nk'igitekerezo hari igihe bagira ikibazo cyo kuba batwita rimwe na rimwe bakabirukana abasosiyete ahangaha rwose mu karere ka Kayonza basigaze mu Rwanda buri wese ntayo iyo nicyo nifuza bakaba nababwira twari tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane tukabirwaye.
Umwana aratwita bakamuta ku gasozi
akamwirukana rwose nyamara abasore nka bamwe na bamwe kandi baba batwabigize n'uruhare twigaramiye kandi dumwe mu basore ariko bangomba nabirwanya ndimo babirwanya kuko barisengana cyane noneho bayagira abasore baza kugira ati inkozi ubwo yatuka muri uru rugo ubwo batereranwe bagira n'ihungabana mu mutwe.
Icyo ni ikibazo mugomba gukomeza guhagurukira koko. Ndagushimiye cyane kuba ufite uwo mutima wo kuvuga uti tubyamagane. Twizere ko abo muzajya muganira muzajya muvuga no kuri icyo kibazo ku buryo abo bana b'abakobwa batazajya bahura n'ibyo bibazo byo kuba ku gasozi no kwandagara no kwandavura kandi batari bo babyiteye.
Yego,
ndagushimiye cyane Christophe.
Yego, murakoze.
ndi jira hirya ariko mata ndi winyegera ariko abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bugo
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda bimyozora nka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
sofe wenda bona shaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwe tu ni bugo
ndiye
bugo
wiki ndukumva ko muri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi yapa papa Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio y'u Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Padre Théophile ibi bitekerezo twagiye twakira by'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri make mwabivugaho iki
bo ni bitekerezo byiza cyane nk'uyivuyeho urumva ko afite igitekerezo cyiza twanamugira n'inama rwose gushishikariza n'abandi basore bagenzi be rwose kugira ngo igitsina gabo nabo bashyire imbaraga mu kurwanya ihohoterwa rigenda rikorerwa abana b'abangavu bo hari wigeze wahereye wavuze avuga uruhari rwa mugankoranyambaga nibyo biragaragara yuko mugankoranyambaga nazo kugira uruhare mu kwamamaza ibintu bijyanye n'ubusambanyi binyuze no mu ndirimbo no mu yandi mashusho agenda agaragara ariko bijyana ariko zanatanga nabyo atari by'ijana ku ijana kuko natwe turi mu cyaro Otri ni mucyaro nababona yo semari y'ibirira imashusho n'ani nabakeya ahubwo ikibazo cy'imiryango wenda nange nicyo ngenda ngarukaho nawe yigeze kukivugaho ibyo narimwe ibi bibazo by'abana bagenda baterwiye inda z'abana bagafu bonza cyangwa bishingiye ku kinyabupfura umwana yakuye mu muryango abana benshi baravukira mu miryango ifite ibibazo Isena nyina barwana arabasinzi bahora mu ntonga noneho ntibabashe gukurikira mu birori by'umwana undi wa mwana nawe utitaweho n'umuryango rimwe na rimwe bigishingiye kuri bya buteme yahura n'umuntu akaba ashobora kumugira utwamushukisha tworoshye biba ari umunyeshuri ashobora kumushukisha ibyanjye n'ishuri amakayi iforme kubera ku muryango utamuhaye kandi rimwe na rimwe hari impano nziza z'uburozi umuna w'umupapa w'imyaka 50 atangiye kukubwira ngo ngugure agatelefoni ngugure akanata ngugure ibi n'ibi umwana utarabonye uburere utaritawe n'umuryango akenshi ahita byakira vuba vuba kandi gikurikira nyuma yaho aramubwira ati ngaho nawishimira wa mukobwa nta kundi azamushimira kugushimira yitangira muri zanzira z'ubusambanyi kuko nta kindi afite yamuha ugasanga nyine bigenda bishingiye ku bibazo by'imiryango prima n'amaradiyo mwashishikariza imiryango kubana neza no kwita ku bana babo
yego rwose ibyo nabyo ni ikintu dushobora kuzaganira bo tukabwira ababyeyi tukaganira nabo bakagenda bungurana inama twakire ku murongo wa telefone twishimire Bosco Bosco uwiriwe neza urahagana hehe
ya ni ka Bosco nko mubivuze ni mu karere ka Gatsibo murenge wa Gatsibo kandi kifuzo na bindi tariko ndi gitekereza cyane na padiri kuri cyo kiganiro kizi araduhaye ni kuvuga ngo urebye ibindi zabo zaba bana batoya akenshi hari igihe usanga imiryango iri hasi navuga wenda nkuze kazi wenda kamwe nk'iy'abakene cyane cyane usanga ari izonda zituruka ugasanga umugabo wenda ufite amafaranga runaka abonye kije padiri avugaga abonye umukobwa wamwijeje ibitangaza ku byo azamufasha azamukorera yamara kumwishimishaho bikarangira aricyo yandika birabonetse so hari ikintu nashimira cyo mu karere ka Gatsibo ubuyobozi bwagerageje kujya bufasha abo bantu bagiye bagira icyo kibazo cyo kubyarira mu rugo ari batoya bagakorera ku kagari ubuyobozi bakabagira inama abari support bakabaha bagakora akantu kameze nka cooperative muri aka karere kacu ka Gatsibo icyifuzo rero cyari gihari wenda nk'abavuga ari kijyana cyane cyane nk'abanyedini nk'abapadiri n'abapasiteri hari akantu bakwiye kujya bakora mu matorero yabo wenda nka mbere yuko bira tumenyereye nka misa cyangwa se tumenyereye n'amateraniro hakagiye haba akantu ko kwigisha abasore n'abagabo n'abakobwa n'abadamu bakabasobanurira byibuze byinditse aho igihugu kigana birinda izo gahunda zo kugira ngo bari abana b'abangavu baterwe n'abakiri batoya ndumva tubihereye gutyo iyo marketing ibayeho hari igihe byazatanga umusaruro nko mu myaka wenda iri imbere
ndumva ariko bakwigishiriza bose icyarimwe ntibafate abakobwa cyangwa abahungu gusa cyangwa abagabo gusa cyangwa abagore bonyine kubera ko ikibazo kirareba bose
kirabareba bose ariko rero buriya abanyamakuru hari igihe abantu bagira ikibazo wenda tushobora kuba turi hamwe njye nkavuga imbogamizi njya mpura nazo nkavuga se nimba ndi kumwe n'ababyeyi bo muri famiye wenda ari papa agiye igitsure nimvuga ko wenda ngiye nahuye n'ikibazo kimeze gutya na gutya arandira igitsure cyangwa se anankeke wenda uko bitwara ibiri hari igihe akenshi bikunda kuba ari nk'ubwiru niyo mpamvu no ku bigo by'amashuri hagiye hagira gahunda yo kuvanga icyumba cy'umukobwa nacyo cyatanga umusaruro bakavuga kubaganiriza byimbitse bakavuga imbogamizi bahura nazo none izo mbogamizi akaba arizo abantu bazajya bagenda bapfukasingaho cyane mu gihe habaye ibiganiro runaka kuko bateraniye hamwe abagabo n'abagore cyangwa se abakobwa n'abasore kwirekura ntabwo byapfa kugira ngo batange ibyifuzo byabo
ndabyumva rwose birasobanutse reka twumve padiri icyo abivugaho urakoze cyane Bosco Padiri Théophile icyo gitekerezo cya Jean Bosco cya Bosco tuyishimire murakivugaho iki murakibona gute
gitekerezo cya Jean Bosco ni cyiza nama tugira nk'abantu dukunda guhura n'abantu benshi kubaganiriza kugira ibiganiro byihariye ariko icyo nakongera ni ko ahenshi birakorwa natwe muri Kiliziya Gatolika tuba dufite urubyiruko turwitaho by'umwihariko ahubwo wenda imbogamizi zimwe na zimwe duhura nazo niko aba bana bamwe na bamwe nanone bahura n'ibindi bibazo usanga ari nabo ubundi bataboneka no muri aya magurupe duhuza urubyiruko ngo babe baza kuba bazabasha kwitabira igitambo cya misa babashe kumva inyigisho ugasanga nyine n'abo bana n'ubundi bigenda bigaruka muri ya miryango abana bo muri ya miryango n'ubundi uzasanga batanatsinda k'imiryango ya isiku ibayeho ariko nanone tukanareba tukumva kuvuga imiryango gusa abigeze kuvuga mbere wabivuzeho harimo n'ikibazo cy'uko n'abana nabo ubona babageze mu myaka ifite bafite amashagaga ku buryo ahubwo icyo twasaba mu mashuri ari ugushyiramo imbaraga cyane kugira ngo abana bigishwe cyane ubuzima bw'imyororokere amenye ngo umwana avuye mu bwana yatangiye guhinduka bigenda gute yakitwara gute ibintu nk'ibyo kuko wenda mu mijyi baragerageza ababyeyi bakaganiriza abana babo ariko mu cyaro ababyeyi hari ibyo bataganira n'abana babo ko bumva ari umuziro hari ibyo atavuga atagira mu mashuri rero naho hakeneye imbaraga kugira ngo wa wundi utabasha kujya no ku Kiliziya abashe kubonera ubumenyi ku ishuri bwo kumenya ubuzima bw'imyororokere kuko akenshi muri abo bana iyo tuganiye uzasanga harimo n'ikibazo cy'ubujiji inda nayitwaye wenda nabo babyeyi nabi ko batakoze n'ibiti byose ariko nandi bwami nari mfitemo ubujiji kujyanye n'ubuzima bw'imyororokere
yego ntawe umenya byose hari icyo kibazo gishobora kuba gishobora guturuka ku bujiji niba umubyeyi yumva ikintu adashobora kukivuga cyangwa atatinyuka kukivuga kubera ko ari umuziro yumva ari umuziro niba atanakizi byiza nuko yarekaho umwana akegera abo bashobora kumufasha kumusobanurira birushijeho hanyuma amakuru akagenda ari amakuru yuzuye kandi nyayo atari ukugenda abana hagati yabo babwirana ibintu kandi bitari byo bigatuma bagwa mu mitego cyangwa se batwara n'izo nda zitateganyijwe reka dusubire ku murongo wa telefone twakira habakubaho Norbert uwiriwe neza uri he Norbert urahagana he
Rurindo
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nshimire iyo paruwasi igikorwa yagezeho nanone ariko hari ikintu gikwiye kongerwamo ingufu aba bana b'abangavu baterwa inda usanga hari nubwo babafasha bakirara bamara kwirara ugasanga bongeye gutwita bwa kabiri ese bakora iki kugira ngo wenda bakurikiranwe neza ese mubona bamaze kugera ku ruhe rwego mu buryo bwo kwirinda
reka padi nicyo wifuzaga kubaza yego
ari kinikiraho ashaka kubaza ese iyo gahunda iri mu turere twose cyangwa mu rwego rw'Afrika yarifasheho umwanzuro kinyine kugira ngo bose bahuze n'utundi turere cyasandi maparuwasi
padi Teofili
arakoze abagize ikibazo cyiza cyane nuko nyine akenshi abo bana abo duhura nabo baba barabyaye rimwe ikibazo gitano dukutanira maze neza babyaye rimwe ariko nibura kugeza ubu abagize mu byanza bwacu ntabwo bongeye kugaragara gutwara inda wenda sinabonye ni bose kuko ndi kwibuka harimo babiri kandi guhura dusanga baragiye gutwita ariko iyo umwe twaraganiye yabwira uburyo yongeye gutwara n'inda nabwo ni uburyo bubabaje cyane wari waramuteye inda bwa mbere yabanje kumwihakana amaze kumwihakana amaze kubona umwana amaze gukura aramubwira ati tuzahure tuganire turebe ukuntu uriya mwana twamufasha amubwira ati impamvu namwihakanye niko nagiraga mu muryango utabibona nabi n'umugore atabibona nabi agezeyo baraganira nyine birangira mutewe n'indi nda ubwo arongera aramwihakana bigasanga nyine ya mitego bagenda bahura nayo ariko nibura abenshi ku biganiro byinshi tuba twarabahaye no ku nama nyinshi baba baragiriye zirimo izacu zirimo iz'ababifitiye ubumenyi buhagije mu bijyanye no kuboneza urubyaro usanga benshi batongera guhura n'icyo kibazo ngo bazatwara indi nda batarashaka abagabo ku bijyanye rero no kuvuga ngo mbese iyi gahunda mu gihugu cyose cyangwa se muri diyoseze urumva ibi ni ibintu bisaba ubushobozi twagize amahirwe wenda twe tubitangiye tugira ayo mahirwe abantu batuba hafi baradufasha ariko kubona abaterankunga ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye biragorana cyane hano iyo gahunda turayifite n'andi mapawa akagenda agerageza uko ashoboye ariko bakagihura n'icyo kibazo cy'ubushobozi bwo kuba babona abaterankunga uturere rero natwo tuzinwa na nyiranye tubwira nabo mbona bagerageza kuko no muri iki gikorwa dukora batuba hafi rwose abayobozi b'akarere baradusura abayobozi b'igihugu baradusura bo ku rwego rwo hejuru twagiye twakira abaminisitiri b'urubyiruko baza kureba igikorwa cyacu kugira ngo kandi bakadushima bakavuga yuko no mu tundi turere naho hari ibigenda bikorwa nubwo wenda ntavuga ngo ni urwego byabigezeho ariko natwe mu maparuwasi yacu bagenda bagerageza dusahaga ikinini nitwe twavuga twakataje wenda twagiye imbere y'abandi ariko tudateganya yuko turamutse tubonye n'imfashanyo ntabwo twaguma hano byaguma hano ikinini gusa ahubwo byagira no muri diyoseze hose byaba ngombwa bikagera no mu gihugu hose abo bana bakitabwaho ntabwo kandi tubafasha nk'igihembo ahubwo tubafasha kugira ngo bamaze guhura n'ikibazo yego bafashwe ariko banadufashe no gukumira kandi tukifuza yuko aba bana ari bo ba mbere bagomba gusanga barumuna babo kubaganiza ubuzima bahuye nabwo kubaganiza uburyo bagiye bashukwa kugira ngo batazagwa mu bishuko by'ibyo bahuye nabyo
yego twumvise Serafina umwe mu bo mwafashije muri uyu mushinga wanyu yatubwiye rwose intambwe amaze kugeraho twari twifuje no kuvugana n'umwana waba akiri muri ayo masomo ngo nawe atubwire uko abibona ariko telefone yari yaduhaye ntabwo irimo gucamo hanyuma padiri muravuze muti ibintu nk'ibi umushinga wanyu n'indi ijyana no gufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo cyangwa se batewe inda bakiri batoya bisaba koko ubushobozi nk'uko namwe ubwanyu mwabyivugiye uwakwifuza gufasha uyu mushinga Berwa Kinunu yababona gute yabageraho gute
uwakwifuza gufasha umushinga Berwa Kinunu twanababwiye aderesi
aho duherereye ni mu karere ka Rusizi umurenge wa Boneza muri paruwasi ya Kinyinya muri diyosezi ya Nyundo. Ashobora kunyura kuri website yacu, tugira website www.werwa.org www.werwa.org ariko no kuri nimero ya telefone yacu yamamagara 0788 9 8 3 3.
Ubwo rero ndibaza ko ababa bari ku murongo bashaka kuba bagira ikintu bafasha, kuko uyu ni umushinga ufasha abana, si abana gusa, urafasha n'abana babo, urafasha ababyeyi, urafasha imiryango, urafasha igihugu. Buri wese rero ubwo wabishobora gerageze kuba yabatera inkunga kugira ngo intego yanyu izabashe kugerwaho. Twakire na Claude Hakizimana. Wiriwe Claude.
Urahagane
Claude.
Urujumbo.
Yego. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mbere yuko abo bana bakomeza gusakuza.
Yego. Umva nagoma nibaza ati bega n'iye bintu amareta yo muri Afrika aha yarakora kugira ngo ibyo bintu bifunguke kandi abo bana bagenda bahura n'ibyo bibazo, tukabibona mu banyeshuri, tukabibona mu batari ku ishuri. Yenaguma nibaza ese ubu n'ubukene bubafata kugira ngo bave muri ibi bintu, mbega n'iki kintu dukwiye gukora kugira ngo bifunguke, kuko ibyo bisanga ahantu henshi, usanga bakoraniye hamwe mu mashuri, mu ahantu bakorana inzi mpunzi kumbure runaka, umuntu agasebaza ati nanibyo bintu bizatunguka gute. Bashaka kubaza umutumire n'iki kintu ntabona leta yo muri Afurika bodufata kugira ngo bifunguke.
Urakoze cyane. Ubu ntabwo igisubizo aritwo twagitanga, kubera ko urasaba uruhare rwa leta. Ubwo abayobozi badukurikiye nabo ibi bibazo babitekerezaho ku buryo bose uko bagenda babishakira umuti, kandi nabo twaganiriye bajya bivuga ko abayobozi bagiye babafasha mu buryo butandukanye. Ubwo rero bashobora gukomeza yenda bagashyiramo n'ingufu kugira ngo ikibazo, kubera ko gikomeje kuboneka, kigende kigabanuka, cyangwa se nibinashoboka kizacike burundu. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaragitse. Nk'uko nabivuze, turi mu murenge wa Boneza muri paruwasi ya Kinunu muri diyoseze ya Nyundo, aho tuganira na Padiri Theophile Hakizimana. Ni padiri ushinzwe urubyiruko muri iyo paruwasi. Aratuganirira ku buryo bafasha abana b'abakobwa batwaye inda bakiri batoya. Padiri, barimo abakomeje kuvuga, baragaruka ku kibazo cy'ubuyobozi, baragaruka ku kibazo cy'ababyeyi. Nashaka kubaza, wowe urabona uruhare runini cyangwa se uwo umuntu yasaba kwitwararika no gukora ibishoboka byose kugira ngo n'iki kibazo kigende gicika? Sinzi niba ari umuntu umwe cyangwa niba ari benshi, mwabivugaho iki?
Bo, murakoze. Uwo umuntu yasaba ni twe, ni abantu bose, kuko iki kibazo kibaye kenshi turiba umukobwa wenyine, ariko ntabwo tureba uwabuteye inda. Ugasanga wenda rimwe na rimwe yanara arahunga bitewe n'uko afatije leta yagerageje gushyiramo imbaraga, yashyizemo imbaraga zishoboka, aho wasambanyije umwami utarageza ku myaka 18. Hari amategeko akakaye cyane kandi amuhana, nubwo ubona abantu batumva, ariko abahanwe baba hari byinshi. gorero uota vira nuari wezi ni nuari wezi nukuwa uvuzima vira nuwa uvuzima gani nama kuwa haruka mkenzi wanji nira ni muru vugavo ukaja kwejeru ngana umukoga ukamushuka ugomba kutekereza kibigiye gukora ari aruwanje bari kubikorera byashimisha niba uri umuyobozi ugomba munyigisho za utanga ugomba gukubira kwamagana ibyo bikorwa bigenda bikorerwa abana b'abangavu ababyeyi bakabigira ibyabo bakagerageza kwita ku bana babo kubaba hafi no kubafasha kugira ngo babarinde ibirangaza ndetse n'itegeko muri rusange buryayo ikintu kigaragaza yuko ari icyorezo cyugarishije sosiyete biza yuko sosiyete nayo yose yahagurukira rimwe hatabayeho gutera mu mupira ngo umwe yuko bireba uriya bireba uriya uriya niba utaragize icyo akora uriya twese ntiduhagurukira rimwe tukarwanya icyorezo gishobora kuzacika kuko umwana niyo asanze ubundi umwana ari kujya mu kabari nubwo atari iwawe ariko akagombye kugirira icyo ukoraho niba ubonye hari amagurupe agendamo adakwiriye ubona ashobora kumuganisha ahantu hari nawe akagombye kugira icyo ukoraho ukumva yuko ari uwawe ya gahunda bajya kwa ngo ufata umwana w'ikintu wawe twese rero duhagurukiye rimwe abagabo abasore urubyiruko tukarwanya iki cyorezo cyaranduka burundu.
Yego. Reka ndabona ikiganiro kigenda kiyigana ku misozo, mbaze na Serafina mbere yuko tumurekura hagire n'inama yaha abadukurikiye muri uyu mwanya, haba muri rusange cyangwa se by'umwihariko nk'abana b'abakobwa. Serafina,
ndabumva. Banza gusubiza umuntu wabaje ikibazo ngo ndetse badukurikirana gute kujya tutazongera kubyara. Ndaba mu bana 99 babanje kurangiza mu cyiciro cya mbere, tumaze gukingira abana 17 bigendeye n'amategeko. Nanjye urimo ubu nzike umutware, twasezeranye byemewe n'amategeko. Bityo rero impanuro twahawe turazikurikiza kandi batuba hafi buri munsi. Naho tugiye guteshuka batuba hafi nk'ababyeyi, cyane cyane Padiri Paul tubamushimira Imana izimuha umugisha. Ikindi nakongeraho rero ko nama nagira cyane cyane urubyiruko ni ukwirinda kugendera mu kigare, cyane ko uganije abana kenshi usanga benshi barabyaye ku hejuru y'ikigare kibi. Ubwo rero urubyiruko rukiri rutaraga bakirinda ikigare kandi bakakurikiza gutega amata ababyeyi bakumva inama babagira. Ku ruhande rw'abayobozi mu murenge wa Buniza batubaye hafi cyane ndetse n'akarere ka Rutsiro, ku buryo bagiye baduhugura bifatika cyane, bakaduhugura ku biganiro by'ikinamitima kuko twari twarangiritse mu mitima twarihebye. Ubwo rero inama nagira ababyeyi cyane ni ukugira abana babo bakabaganiriza, cyane cyane bakabaganiriza ku bijyanye n'imyororokere, kubera ko hagati mu bana bagenda babona amakuru atari meza, ariko umubyeyi wo utinyutse ukamuhereza amakuru yizewe nkeka ko hari umusaruro byatanga. Cyane ko dutuyemo ahantu h'icyaro, ababyeyi ntabwo bakunda kuganiriza abana babo ku bijyanye n'imyororokere. Niyo mpamvu twasaba abayobozi kugira ngo bajye bashyiraho ikiganiro kihariye cy'urubyiruko, cyane cyane ku bana b'abakobwa, bakabaganiriza byimazeyo.
Yego. Reka ngushimire cyane Serafina, hanyuma amasegonda makeya nyahe Padiri agire nawe inama muri rusange. Amasegonda make Padiri.
Murakoze cyane. Inama nagira urubyiruko ni ukwitwararika, kwirinda kwangiza ejo habo hazaza, kuko iyo ubuzima bwawe ushoye mu ngeso mbi ejo hawe hazaza haba hazi, kandi wa uriya nzira ubwawe ugasanga nta n'umumaro ugiriye igihugu cyawe. Ubwo rero nagira inama n'ababyeyi kwita ku bana babo, kwita ku mwana akivuka ukamukurikirana ukamenya yuko ari umwana wawe, ugomba kumuba hafi kandi ngo uzagutabara ejo hazaza, kandi ntabwo uzagutabara yarangiritse. Ikindi ni ugusaba namwe abanyamakuru kugerageza kujya mutanga ubutumwa, kuko mwumva na benshi mugatanga ubwo butumwa ku bantu, ku miryango itandukanye, ku isi yose muri rusange, kugira ngo abantu twese dufatanyirize hamwe dutegere umugozi umwe ejo hacho azaru cyo kubaheza ufite abantu bazima yatangiritse kuko ubwo y'umuntu yagize ndabangwa yuko yomorwa nago arakira ariko ubuda hari ikintu bimusigira.
Ndabibijeje rwose Padiri Theophile Hakizimana, ndabashimiye cyane, nshimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, ngashimira namwe mwese abaduteze amatwi n'abadukurikiye baduhaye inama n'ibitekerezo. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Eugenia Mukankusi, mugire ibihe byiza.